sigilaji studio kalangu kettiniɗo, eɗen gondi jamɓe joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hammad jangatta on kettine ko kibaruji. Nani pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi gam to gallure ñame soñu ngatti dande yaade e ɓiɓɓe leydi hannden. E ƴewtinaki na walla tension hannden waɗama batte ñalande ittanande duniyaru gam ƴewtinaki ka na walla. Nani yewtere men pindino hannden haltana na dow tarifi mburtaki ki rewɓe Niger ngaɗuno illu sappo e tati lewru mai duuɓi ujunere e teme jeenayi e capanɗe jeenayi e go'o, kañƴum ndu woni ko kantirde kibaruji ma e fulfulde. Kori jamirtemo noddalngal ɗiɗalngal caka balɗe capanɗe nayi ko pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi gantogal luure ñame soññu hannde subaka ɓe ngatti dande yahde ɓiɓɓe leydi Niger kwata tawi hunde fuu to soññu ley ñamei faa heɓa gomnanti leydi Niger ƴewtino faa hannde laawol laamu kawjingol kawrol arsuku ngol duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetatingol de tawe to galluure nde soññu laawal tataɓal ñalowma tataɓo ittanaaɗo ɗum ɗo ɗum jaɓɓi ɓiɓɓe leydi jakana keɗu na Nayusa Jimaraw secrétaire général mo fedde maɓɓe o nani ko wi Gungu Mamman Danta ni ko yewtide e makko.
Hannde ni ko wi'a to huunde fuu soññu nder huɓeere ñamay ɗum to luuɓe ñaamu, on piilake on ngi'i fuu ko waɗi neɗɗo fuu no fillorto ko hi'i, amma ko woodi sembe e maana mawɗo woni hokkude hoore mum ngam leydi mum, kañƴum ndu ɓuri nafude. No woodi anndamɓe nafakka majjum, no woodi duu ɓe annda. Nden ne seɗɗa seɗɗa no so himɓe fuu paami nden ko durogon waɗa sembe. Min kaalanan himɓe, min pamtinanɓe du no leydi meɗen tawa nder mum fuu. Ko watta hakkilloji maɓɓe fuu kuwita har durogo, faa himɓe fuu ummo daro ɗum durwa faa mosola saɗormaaji himɓe keɓo.
Nani fedde jinganore sukaɓe ummatore ɓe Niger witende Mosen Asawe Bittiɗo woni koɓe noddi hokkoɓe hebaru batte wurtinde ɗerol e famminde himɓe no leydi Niger meɗen wonno yaaro. Nde fedde duni ƴamiɗo enɗa ano filla nimɓe ɗo enɗa ardiɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi laatiɓe nangama jarama nder garuje kasuɗe tilaberi hunde ko wala fu e laamon. Nde fedde du ƴami faware joni laamu Niger yaare yeeso suudu sariya ndu hitane e nangugol nimɓe ɓe laati tawa kenana jinganoɓe ɓiɓɓe leydi e faware joni hakkeji ɓiɓɓe adama. Siraji Isa hoorejo nde fedde wiyetede Mosen Asuman Chine yewtidi e makko nani ko wi.
Mosen no holla mette mum fuu e paddol horeɓe pelle jinganoje ɓiɓɓe leydi gomɓe no durwida e laawol laamu hawjinu e jawdi gollirteni di hitaane duuɓi ɗiɗi sappo e jeetati. Minen kolla mette ɓerɗe amin downo séria kiite maɓɓe wonno waɗire. Minen jingana fedde pasantoɓe mburtiɓe yaasi wino noddan laamu leydi Niger wuro Zouzou eno fi séria maɓɓe o wonno waɗire. Henoɓe jantiri juuju kawjiɗo e filla séria maɓɓe. Ɗum waɗi Mosen woni no holla duniyaaru fuu ko laabi séria jaaɓama no andira dow fii laabi kiite joɗɗinaaɗi gollidaka. Min durwan ko watta hakkeji ɓiɓɓe leydi dartini.
Biro fedde jinganore ɓiɓɓe leydi ɓe zender witende alternative espace citoyen tonimɓe kanuno kegan alal ngal ngaɗa ɗo endan ano julde e hollude mettorgal ɓernde subaka on haɓɓiniɓe ngari cankitiɓe. Ɗum do waddini ɓe kadi ɗo endan nimɓe golloɓe nder o radio mo tawa ɗo nder bureau o ngaɗa golla mum. Yeruduni no hoorejo radio on mbiyeteɗo Mouhammad Moutari Magaji wiri o wi kamɓe anda fuu ko ngaɗi. Moustapha Mamman Sani yewtide makko mo zender nani ko haali.
Mi yahani hoore am to hoorejo polisiɓe ngam heɓugo faama. O andini kam wiide laawol ngol ko ɓe kooƴi wana dow to hooreɓe to illa subanani nder deƴƴere ni min goni. Min ƴamiɓe so ni haala goduka sembe gonno ɗon ko ɓe gonɓe tumiramin ko waɗi niya o hooƴa. O wi kamɓen kay gollal ni ɓe kokka kamɓen dow ɓe tokki gollal ngal ɓe kokka ngal ngam ɓe gara ɓe maɓɓa nokkure den faara juuɓo mbumbo maɓɓama. No wawa laatade ɗo yaago seɗɗa kal be ombita no kureden wakati on don minen baa pontugo radio amma no police gon wi anamin min gala fulawol ko yeccoto dow lawol jehowol alternative gol
dan le couloir la ki men vers alternative
caggal ni ko be ardiɓe pelle jinganoɓe ɓiɓɓe leydi muyino njaha to endan nder bureau on kaaluwa ko haɓɓiniɓe caliɓe njaha toon ɓe muyi soƴƴitade ɗo endan to fawade joni bureau fedde jinganore janginoɓe leydi Niger wi'etede isinen ɗon do fahanden policeji ɗi caliɓe gaɗa ɗum ɗo caliɓe ɓe njaha to endan ede fa ɗum jura ko ɗo endan ɓe jeyi ɓe policeji ɗi dilloyi acciɓe nani ade lawol goto ngol ni mbiyan gollal sogeji leyɗe G5 Sahel yaade yeeso no fuɗɗan yeruno kengam Kalla Moutari ministre kawjiɗo sogeji e nde nagu leydi Niger wi ɗum du ɗum tawa kenana e hawrinde de ministriɓe hawjiɓe nde nagu e sogeji leyɗe G5 Sahel gaɗi to e ndan Wagadougou ngal gollal du pelle ano sogeji G5 Sahel ɗum fuɗɗay fa hannde Allah e rafi mbi'en ceede ko gollirta ɗum ko saabi ɓe ministriɓe no gatta daande e yaade to pelle mballoje gatta ceede ko hatta tawe yahande yeeso gollal ngal sogeji kaggoy to gaɗo nde leyɗe G5 Sahel keɓa waɗoy yeru no fedde hawjinde habaru leydi Afrika ɗo endan haaliri mbiyani rafi potal no tawa nder parti CDS Rahama ɗo ɗo miccitode ni jeegon lewru men wittindu ndu bureau politique mawɗo on hooƴi laawol e wurtinde ɗerol e wiide ɗo endan Kadir Moutari ano dekiiɗo do hoorejo bureau mawɗo mo parti on wala ɗon mo zendere ano ittama noon ni nder nokkure to waddirni to makko du fahande kanko Kadir Moutari o o wi ngol laawol ngol wala ingol golla Asumane China yewtidi e makko nani ko wi
je ne me considère pas comme exclu
mi wi'ata mi ittama nder parti on ngam ko haala dow alɗum hana gonga ɗum wawa du waɗi mi itte gonga ni kaalumi waɗi ɓe mbi ɓe ittikan nder parti on nde miɗo tawda he maɓɓe du ɓe mbawa gaɗi ko ɓe giɗi fuu no waɗi fuu Abdoulla Bo accan ardagal parti o mi yaran haala ka yeeso suudu kiite ngam dow fewre ɓe tuugi ɓe mbi ɓe ittikan nder parti o kaden du laawol laamu leydi kawjingol filla partiji wi'i ko neɗɗo fuu mo wawa woti na wawa tefi depitaku na ardagal leydi ha na wi'e no ardi parti ɗum du hewti Abdoulla Bo min accimo wakkati ngam o nyumo o faama ko hegaki o ardu amma ɗum fuu waɗay o acci ardagal ngal goɗɗo naata
que la table est desservie pour lui pas pour le parti
nanni e laawol gotol ngol fa hannde min tefi heɓde ɗo endan ano notaago yahde to bureau politique mawɗo on ko watta tawe min paami ko wonto maɓɓe amma ɓe notaaki mbiyanni hannde sappo e nayi lewru men no nyalaande ittanaande leyɗe duniyaaru ganna walla ko ƴiƴan ƴeeñanta niɗɗo ko wiite tension nonni ɗum doni batte nde nyalaande ONG agir ɗum woni durude e nawallaji ɗi daɓata ni ɓe sigilake nde nyalaande ƴewtinaaki ɗo endan tension e ko wiite ɗo endan diabet e to lokotorore wi'etede Dar es Salaam nde nyameyde to ni mbiyeteɗo ɗo endan madame Hassan Soumana Kadidia o woni hoorejo nde fedde ONG o o wi ngal gollal ɓe gaɗanana ɗum na ko attawe ɗi nawallaji ɗi daɓata tawe dirdinama ɗo enda nder leydi meɗen Niger Moussa Hassan yewtidi e makko nani ko haali
ko watta yeeso woni min gadda balla e ɓuytol mayde dow fii nawallaji ɗi himɓe raɓodirta hano tension en diabet nyawu seere he nanduɗi ni nde ni ƴewama nyawuji ɗi no satti nde ni nyawuji ɗi nangi no tampina faa heppina jomum sabbugo mum faa lartina neɗɗo no fedde mawne hawjine e cellal himɓe haaliri fantini wiide nawallaji ɗi no nder kulle gonɗino gadda maayu maayu nder duniyaaru ngam ko watta milliyonŋiiji 36 o kam maayi hitaane 2013 ko hisinta himɓe dow sayde himɓe bayli jikkuuji mu'en hano fara nyamandeji bonɗi ɗi nyamata jarɗe kulle bonɗe e rafi pirtol ɓalli he nyamol ɓiɓɓe leɗɗe gon
la consommation des fruits et légumes
o wiita kena Mahamadu May Turare Bolama, neɗɗo noon kokkono ɗo enɗan habaruji to suudu radio e télévision mo Niger asawe o nder Lasaramu woni ko mayi ɗo enɗan nder Gallu Nyamey. Ɗum ɗo ni mbiyen hannden subana o woni ko ya o moɓa to enɗa e to Anñeje ɗo enɗan yantala. Neɗɗo du noon latiɗo o gollino to enɗa suudu radio e télévision mo leydi Niger, kanko mbiyeteɗo May Turare o. Wooɗi du mbiye nder hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeenayi woni ko hoƴa to enɗan e nokkure fedde leyɗe tubakoɓe to o laati kanko haji filla habaruji to mayde nde hoƴe mo. Foge Aboubacar laati neɗɗo higgi ko mo gollidi wi no joganimo ɗo e nda sanne tarifi koɓe gollidinno.
Minen jangi dinno, min jangidi nder CFTI jangirde indirtene iftik handen. Min gollidi ɗo nder suudu télévision mo leydi, min joɗake hano inna goto baba goto. Neɗɗo non giɗɗo gollal mo wala mangu hoore lesiniɗo giɗɗo wallira neɗɗo fuu, nde no wondi he makko na de wonda he makko. O walliri himɓe du sanne. Handen gollowo ñeñuɗo dilli accimin, neɗɗo gollirowo gonga giɗɗo himɓe toɓe tawda fuu
professionnel ou sur le plan social.
Du de ñamay ya darle.
Dilaberi ya hadifa.
Kettine studio Kalangu do radio modon.
Studio Kalangu yaadu leydi Niger.
Nani yeter meɗen pindino hannde haltanana dow mbi'en tarifi mburtaki ko rewɓe leydi Niger ngannoɗo enɗan Allah e nder wattede ɗo enɗan nder sigilaaji hawriinde mawnde nde leydi meɗen Niger inditirande conférence nationale ko keengal 13 lewru men woni duuɓi mum 20. Ɗum du saabi ko ɓe rewɓe ardiiɓe mburtaki ki kolli illunden hitaande 1990 mbi'i yahdu yeeso heɓaama ley mum e kolli du fawari joni le wakkati mo ngarri mburtaki ki. Rukke yatu Adraman kan yewtide e maɓɓe.
13 lewru mai hitaande 1991 rewɓe ujunaji ƴuwi nder bangeji ñamay fuu gari gaɗi yaadu ngam heɓude laawol naatude nder golle sigilaaji conférence nationale mo fuɗɗoyte laso e jeenayi lewru juillet hitaande 1991. AFN fedde rewɓe leydi Niger wonno fedde woore jinganoore yaadu yeeso rewɓe. Fedde nde du wakka mum jinganake rewɓe sanne nder balla pelle jinganoje gollooɓe leydi. Ɗum du ko watta rewɓe keɓa naata hawriine leydi mawne de. Madame Sadou Aissatou Kondo tawaɗo nder fedde de haali dow no waɗi ko yaadu du waɗa, nani ko o wi'ini.
Foto waɗirana kawrital rewɓe FNI no waɗa giidal manngal nder ɓaade CCOG. Nder pottal manngal ngal ɗum kam min keɓi habaru ko debbo gooto kan hooƴa nder conférence national o ko wonno waɗi. Wakkati on ɗon min mbi no haani rewɓe daro tewta hakkeeji mu'en. Min gaɗi burtaaki faa min njehi to laamorde premier ministre, rewɓe kokkimo talkuru dow fii rewɓe kokki hakkeeji mu'en, ngaɗa mum laabi joɗɗina ko dartirta hakkeji ɗi.
Moussa Hassan Wakkam kandu no jangowo lycée, wakkati o hino rewɓe ɓe nder laabi ɗi ɗum hayɗinimo sai o tokkitiɓe.
Miɗo fa'i far CCFN ngam min jango amin hejaadiraaɓe am. Sai gimi rewɓe no burto far ɓangeeji fuu, ɗum hayɗinki hen sanne. Rewɓe ɗuɓɓe ɗuɓɓe, woɓɓe no nder loreji, woɓɓe ɗo e koyɗe ɓe goni. Sai darmi dambugal mairie jaakay e ƴuwana toon dambugal assemblée. Wakkati on ɗon paamumi seɗɗa.
Rewɓe ɓe ñande mum dilli ille dammugal assemblée nationale gari faa bureau gollirde ardiiɗo wakka mum gomnati leydi Niger on. Madame Bayar Mariama Gamace jangi ɗerol ƴamɗe maɓɓe gul, nden o hokkingol ardiɗo gomnati on.
Miɗo tawa nder rewɓe ardiɓe burtaki hinɗo, gaɗa ƴewtinaki ki rewɓe gaɗi ɓe jeebama waɗi ɓe burti ɓe tefi hakkeji maɓɓe. Ko watta hannde duuɓi 20 ni jehol yeeso heɓama dey hande a wi'e darake eni watta min jolbina jedduruwo gomin gatti yeeso go.
Jaamore yaadu du rewɓe kokka laawol naatude nder golle sigilaaji hawrineɗen. Ɓe keɓi du laawol naatude nder hawrino conférence national o. Durogo rewɓe gaɗi 13 lewru men du laati laawol no rewɓe keɓiri naati politique leydi meɗen. Ngam miccitaade he ñalaande nde du waɗi hitaane fuu 13 lewru mai wartira ñalaande ittaane ngam rewɓe leydi Niger.
Ɗe wonto kibaruuji meɗen fulfulde tili kirten to jan hirti. Fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio Kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger